Shenim Tagi Taten.
I'm at Zambury.com. Super vibe.
Fervi.
Ajina. 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 Ezash. Ajina. 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 Ezash. Uma kalo jisa mishoni kwa magabe Tiga kufura Uma wela kwa ino zape mpazi mani Iwe ndiwe hula se Bichwa jabi jabi Traba rakala ndi mani Weo sanga pake Mudi maiga zimish Zole giza matako Funa kundi jela Valida pago Valida pago Zahule basino Iwendi feyo za tabo Afana look shabu Gumo sara maji sabo Buzago Wisinti la stelo Ngadi ndiboza machigi Zahule Zahule Uhulo mwe umpago Jesa kwa jina spare Ufela fe Tailo ndi mozi Usago mero Yeah, zao hule, zao hule, hulo mwe umpago, jesa kwa jina krize, fela fe, tayo ndi mozi, usago mebe, zao hule, zao hule, zao hule, yeah. Ufana ndi mabato, organiza jani spe Ama jatemba ndi esimbo, nindi lani Anga kize Anga wana puse, ndi tagula lista Mudi mwaiga zimesh Zola igeza matako Funa kundi jela Falida pago
www.amazambiwi.com
Falida pago